batandika banja lugendo lw'obulokozi luno abaana ba Mukama. Bwali bujulizi bwennyini Mukama enjegere yali azikotoddeye. Basanyukira wamu, bayimbira wamu oluyimba lwa Mukama. Katonda lwe yasuubiza okununula abantu be yali akikoze. Naye no mama
lugendo lwa leero wangu
luwangu,
ebisomoza bingi.
Batambula tebatuka choka bale mudungu weddungu eryo,
eddungu si lyangu
tebamafu,
ebisomoza bingi.
Bamaliriza begombe komera mwe bava awali amazi zinyamba. Abaana ba Mukama bwali bujulizi bwennyini Mukama enjegere yali azikotoddeye. Twasanyukira wamu, twayimbira wamu oluyimba lwa Mukama. Katonda bwe yasuubiza okununula abantu be yali akikoze. Naye no mama Senezibu Nevi kemuwebili Noeleza Mukama Gatoli nana mwami Mazima. Noeleza Mukama Genyumba bakubanja Amaliriza begonde Kumera mwebali Awali amansi Amalalava Amaliriza begonde Ensi ebaba awali nsinde zinyamba
nimenga
nime
nyamba
sinayo
zizenga
sinayo
Yesu nimenga chukuma cho
namule nawe
nyamba namule nawe
nyamba
namule nawe Yesu
Lokola abantu be wayambaluli bakuvako
belabira gotya
masima
omukono kwa Mukama.
Abantu be wafirira be wanunda bakuvako
belabira gotya omukono kwa Mukama.
Amaliriza begombe komera mwe baba awali amazi zenyamba.
Remember where you got it from. www.djericom.com